Wapo walo kupata kwa bigi palo menasa Sulikata, tasambo na unakubali Na unapija saluti balo sela mtu atrani Sili silari, mawazo juu yako Na mimi mgonjwa nikikosa huduma zako Na nikikosa huduma, we nikio memona yule Dada yule, nipe jibu, moyo kuna duta duta Semeni umemona pare, dada yule Nipe jibu, moyo kuna duta duta Watoto chiafa, emaso mwisho Watoto mkudani, watoto torino Aweka nyau Atuende pari mze wa shu shu Tuende, uma tena da mcheso ba Na unapija ba Da mcheso ba Na unapija ba Na penda unapocheza da mcheso singeri Kina mauna shika chini mcheso singeri Na penda ukicheza mama mcheso singeri Kina mauna shika chini mcheso singeri Pasa mdo, wapa mdo, kule ndo mambo akileo Tuliza na cheza vipi ndo mambo akileo Mdo, wapa mdo, kule ndo mambo akileo Tatibu cheza singeri ndo mambo Uma weshe kriya jini jini Oho
Uni nyumbani Diana we mama We mama Uni nyumbani Diana we mama We mama Uwame kumese Mbaba na mama Uwame kumese Masela magitawana Uwame kumese
Wea sapunja we manikiba